ngempeli yofizika
Angazimisele usebenze ngamandla nangokuzikhandla kuze kuyokhaya
Ngifuna ukuzimela ngibe nento zami ikhaya elifudumele transimazinde
Iposh Panamera dad, tata entabeni Mhlaba ongapheli, ngisalela abantwana dad
Mana kangane dad, ngisafuna siphile Asekhona amandla, siyobona amazwe Phesheya kolwandle
Lwandle lwaseDubai, kwelikameli Lale mahoteli,
umuntu uthanda yombona
Dubai,
Kweli Kameli,
Lale
Mahoteli,